Turn with me in your Bibles to two scriptures. We're going to look at Acts chapter 24, verse 24 and 25.
So isahluko samashumi amabili nane.
And afterwards from Ephesians 5, 15 and 16, we'll just take one part from there.
Starting
with Acts 24.
Izenzo isahluko samashumi amabili nane.
Verse 24. After some days, Felix came with his wife Drusilla, who was Jewish, and he sent for Paul and heard him speak about faith in Christ Jesus.
Verse 24. Kepha emva kwezinsuku ezithile, wafika uFelix noDrusilla umkakhe owayengumJudakazi, wabiza uPaul wamuzwa ngokukholwa ngoKristu Jesu.
And as he reasoned about righteousness and self-control and the coming judgment, Felix was alarmed and said, "Go away for the present. When I get an opportunity, I will summon you."
Verse 25. Esakhuluma ngokulunga nangokuzithiba nangokwahlulela okuzayo, uFelix washaywa uvalo waphendula wathi, "Okwamanje hamba, kepha nxa ngithola isikhathi ngiza kukubiza."
And then Ephesians chapter 5, 15 and 16, just the part where the phrase, the well-known phrase, says, just in three words in English, redeem the time. It's in the context of saying, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. I'd like to speak and trust that the Holy Spirit would speak on missed opportunities.
Ngithanda ukukhuluma ke namhlanje nakuthi ngicela ukuthi umoya engcwele ungisize ukukhulume wona uqobo lwawo ngikhulume lapha ngezikhathi ezedlulayo umuntu engasebenzisanga amathuba awadlulayo umuntu.
You could call it sins of omission.
Ungakubiza lokho ukuthi izono zokungenzi ebekufanele ukuthi ngabe uyakwenza.
We know what sins of commission are, in that the things, the evil things, the wicked things that are done.
Uyakwazi ke lezi zono lezi ezenziwa ngabantu izinto umuntu abekwa icala ngazo ngoba ezenzile ephule umthetho.
But what about the things that are not done that should have been done?
Kodwa sithini ngezinto lezi ebekufanele ngabe umuntu uzenzile kodwa wangazenza?
Now in this text, and I'm going to refer to a few others, we find that Felix with his wife Drusilla. Listen to the greatest preacher in the world at that time. But despite Paul having the power of God so much so that Felix trembled when he heard it,
kodwa nangaphezu kokuthi uPaul wayigcwele amandla kaNkuluNkulu okushumayela ngaleso sikhathi kangangoba ngesikhathi eshumayela uFelix lithi iBhayibheli waqhaqhazela washaya luvalo.
Felix missed his opportunity.
Kodwa uFelix walahlekelwa yithuba lakhe okwakufanele alisebenzise.
His wife Drusilla, it doesn't say anything about her being convicted.
Kodwa naye futhi unkosikazi wakhe uDrusilla asizwa lutho oluthinta ukuthi wahlabeka enhlizweni yakhe.
She was Jewish, and maybe she considered herself a daughter of Abraham and quite safe. But But Felix, though he had the power to do what he wished, he himself trembled.
Kodwa nangu uFelix owayenamandla owayenamandla okwenza into ayefanele ukuthi ayenze ngaleso sikhathi kodwa ushaya uvalo uyaqhakhazela.
When Paul spoke about wickedness and the judgment to come.
UPaul ekhuluma lapha ngokuzithiba nokungalungi nokwahlulela.
So how did Felix miss his opportunity?
UFelix ke walahlekelwa kanjani ithuba lakhe lihle na?
By saying, Paul, I hear you, but let's wait for a more convenient season, as it says in the King James Bible.
Uthike yebo Paul ngiyakuzwa ukhuluma kahle kakhulu kodwa ake silinde isikhathi okuyisona sona sho njalo amanye amahumusho isikhathi esilungileyo sokuthi ngizwe kahle lenkulumo yakho.
I understand what you're saying and this is amazing what you're saying, but I want to listen to you again, but not right now.
Uthi ngiyakuzwa Paul ushumayela kahle kakhulu lento oyishoyo futhi ngiyayizwa ngiyaqondisisa kodwa awubuye ubuye futhi ngesinye isikhathi ngiphinde ngilalelisise kahle futhi.
And he shook off the feeling of conviction. Maybe it took a few weeks, maybe a few months.
Waqhelisela kude, wakudedisela lokho kusola okwakuze kuyena enhlizweni yakhe kuzomhlaba mhlambe kwakuthatha amasonto noma inyanga futhi.
But the tragedy is that Felix never got a more convenient season ever again.
Kodwa indaba edabukisayo lapha ukuthi uFelix akaphindanga walithola elinye ithuba elihle elifana naleli.
And I chose the text because it's one of many examples of missed opportunities.
Ngilikhethile-ke lelizwi ngoba lingelinye lezibonakaliso ezikhona ezilanda kafushane ngokuthi umuntu ulahlekelwa kanjani isikhathi sakhe esihle.
It's like perhaps the right recipe, the right contents for the cake, it's all there. It's even mixed together. It looks right, but it never gets put into the oven.
Kufana nokuthi umuntu athathe izithako zakhe ezinhle efuna ukubhaka ikhekhe lakhe ahlanganise lapha nakubeke lapha kodwa into kuyiyona yona ofanele ngabe manje uyakuhlanganisa xove ndawonye lokhu kukonke akakwenzi ukubeke nje lapha eceleni.
Has that happened to you?
Ngabe lokho seke kwenzeka kuwe na?
Maybe you've sat in previous Sunday services or listened in some way over the radio or an MP3, whatever way it is.
Mhlambe nawo sukwa wabthola ithuba elihle lokuhlala enkonzweni njengalena ulalele izwi lenkosi mhlambe wezwa emsakazweni kukhulunywa mhlambe walalela icassette noma yini lo oyilalele ithuba lakho likhona.
And you trembled in your heart.
Ngaleso sikhathi nawo washaya uvalo ngesikhathi ulalele leyo ntshumayelo.
You even agreed that what the preacher said was right.
Mhlambe wazovumelana nanokuthi lokho kushiwo ngumfundisi uqinisile umfundisi.
But you put it off for a more convenient season to repent.
Kodwa mhlambe ukuthatha ukubeka eceleni ulinde isikhathi esivumayo sokuthi ukwazi ukuphenduka.
And you never know when God's time for you is over.
Mhlambe awazi wena ukuthi isikhathi sikaNkuluNkulu esihle mhlambe sesidlulile sesikudlulile.
Spurgeon, in speaking about missed opportunities or sins of omission, he says, now the axes laid at the root of the trees, but not just the trees that bring forth bad fruit, but the trees that bring forth no fruit.
USpurgeon ezintshumayelweni zakhe ke mayishumayela ulinganisa ngalendlela le mayikhuluma ngezono zokungenzi ekufanele ngabe uyakwenza ulinganisa ngaleyo ndaba leyo ukuthi bheka izembe libekiwe ezimpandeni zemithi ukuba linqume ligawule imithi yonke engatheli izithelo ezinhle ekufanele ngabe iyazithela kodwa aqhubeke athi naleyo mithi ebekufanele ngabe iyathela izithelo kodwa yangakwenza lokho.
The tree that is barren and unprofitable is thrown into the fire.
Isithelo esingatheli lutho esingavezi izithelo siyagawulwa bese siphonswa emlilweni.
Jesus says in John 15, the branch that bears no fruit is also thrown into the fire.
UJesu yasho encwadini yakhe uthi lelo gatsha elingatheli izithelo ezifaneleyo liyanqunywa bese liphonswa emlilweni.
Maybe you say, well, I'm not bearing bad fruit.
Kodwa mhlambe wena uthi aya azikho izithelo ezimbi engizithelayo mina.
I can't think of anything really bad about my life.
Ayikho into neyodwa engicabangayo embi esempilweni yami.
No, the question should be, am I bearing good fruit?
Umbuzo ofanele ngabe sizibuza wona yilo ukuthi ngabe ke ngiyazithela yini zona izithelo ezinhle na?
Big difference.
Umbuzo omkhulu nomehluko omkhulu lowo.
Another example in an earlier chapter of Acts where the philosophers are gathered, the Greek philosophers at Mars Hill.
Omnye umfanekiso esingakhuluma ngawo futhi ngesikhathi izazi imithetho masifunda laphana eqaleni kwa incwadi yezenzo ababhali nezazi imithetho zangaleso sikhathi zayihlangene zibukeza into indaba ethile.
Get a chance to look in Acts 12, it's verse 32. Don't look now.
Uma uthola ithuba ungabheka lapha encwadini yezenzo isahluko seshumi nambili ungakuvuli kodwa manje.
They said to Paul, "We will hear you again on this matter."
Bathi sebelalele uPauli bathi nabo hayi Pauli hamba sobuye sikubize sikuzwe futhi maqondana nalendaba le.
And we don't read that they ever got the chance to hear him again.
Kodwa sifunda ukuthi babuye balithola ithuba lokuthi bazomuzwa futhi.
In Luke 9 there's an example.
Encwadini kaLuke isahluko sesishiyagalolunye.
Again, don't turn to it because it's a story that we're familiar with regarding the excuses of those who did not want to follow him.
Ungavuli manje ngoba mhlambe indawo esiyaziyo kodwa kuqondene nakuzilandulela kwalabo bantu ababengafuni kumlandela uJesu.
When Jesus said follow me, they said but not right now, Lord. And he used an example of the marriage feast.
Lapo
not right now.
UJesu wayekhuluma khona nabantu ebancenga ukuthi mabamlandele, baphendula bathi, "Hayi manje Nkosi, ngesinye isikhathi esilandelayo, ngeke ngikulande konke kodwa niyayazi indaba."
Let me bury my father.
Omunye wathi ngivumele ngiyombela ubaba.
Let me say goodbye to my family.
Omunye wathi ngivumele ngiyovalelisa ekhaya emndenini.
And the lesson there is that they missed their opportunity.
Isifundo esisitholayo lapha ukuthi balahlekelwa yithuba elihle kwafanele ngabantu sebenzise.
And it's quite clear that Jesus is saying they missed the boat, they never got a chance again. That was their chance.
Umbiko ocacileyo lapho uJesu azama ukudlulisa ukuthi bashiywa isitimela, isitimela sabashiya, abazange balithola ithuba lokuthi baphinde futhi bahlangane naleyo ndaba.
When we don't redeem the time, it is an insult to the one who gives us time.
Uma singalithengisisi ithuba, kuphenduka lokho kube isithuko noma inhlamba kulowo muntu osinikeze ithuba elinjalo.
Another example in the New Testament, the Pharisees.
Omnye umfanekiso nomenye indaba esiyithola encwadini yeTestament elisha abafarisi.
At one point they said, "How come Jesus, your disciples do not fast like we do?"
Abafarisi bathi kudalwa yini Jesu ukuthi abafundi bakho abazili ukudla njengoba sikwenza thina na?
John's disciples fast.
Abafundi bakaJohane bayazila.
Our disciples fast.
Abafundi bethu thina njengabafarisi bayazila nabo.
Why don't your disciples fast?
Kodwa kudalwa yini ukuthi abafundi bakho Jesu bangazili na?
And we learn from that the lesson.
Sifunda lapho isifundo.
That if you are busy analyzing what others are doing,
uma ngabe umatasatasa nokuthi ucwaninge uhlolisise okwenziwa ngabanye abantu,
you miss your opportunity.
Udlulelwa ithuba lakho, ugeja ithuba lakho efanele ngabe uyalithola.
The Pharisees were so busy analyzing the situation.
Abafarisi laba babematasatasa bezama ukuthi bahlole, bacwaninge izimo ezithile.
Looking carefully at John's disciples and their own disciples and the disciples of Jesus.
Behlolisisa izinto ezenziwa ngabafundi bakaJohane, behlolisisa izinto ezenziwa ngabafundi babo, behlolisisa izinto ezenziwa ngabafundi bakaJesu.
And the point is, they were technically correct.
Kodwa ke into ekuyona yona la ukuthi ngokomqondo nje ngakho konke bebebonakala beseqinisweni.
But in the sight of God, they were wrong.
Kodwa emehlweni kaNkuluNkulu babeyishaye eceleni.
Are you sometimes like that? You're quite correct. You've analyzed correctly.
Mhlambe nawo unjalo ungumuntu nje ozama ukuthi acwaninge kahle izinto zonke azihlolisise futhi uyihlolisisa kahle ngendlela efanele.
But the problem is you've missed out on Jesus himself.
Kodwa iphuzu la ukuthi ke uyadlulwa ithuba lika Jesu Christ uqobo lwakhe.
You've correctly analyzed that John's disciples don't fast and Jesus' disciples what they are like they don't or John's disciples do fast, Jesus' disciples don't. My disciples, they fast, but you miss out on the one who wrote the word of God, the King, the Lord of the feast and the fast.
uyakuhlolisisa kahle lokho futhi ungucwepheshe nengcwedi enkulu ekuhlolisiseni ukuthi abafundi baka Johane bona bayazila ukudla abaka Jesu abazili ukudla nabethu bayazila ukudla kodwa abaka Jesu abazili ukudla zonke izinto uzibeka ngononina njengoba kufanele kodwa ke iphuzu elisimqoka la nokuthi uya dlula ke manje ugejwa ithuba lika Jesu befanele ngabe ukhuluma kuwe ngalo inkosi yamakhosi efanele ngabe iyakhuluma kuwe.
Life is filled with lost opportunities.
Impilo igcwele amathuba ayisimanga.
And maybe even now you think and it causes you to feel pain at the missed opportunities that you have missed.
Mhlambe nawe uhleli lapho nje uyacabanga uyasola lapho khona ukuthi amathuba angaka amahle engidlule kuwona noma engiwayekileyo adlula ngiyasola ngaleli thuba nangaleli thuba engingazange ngilisebenzise.
And maybe there are some opportunities that you missed that you don't know about but God knows.
Kukhona mhlamba amanye amathuba ongazange uwasebenzise ongawazi wena kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi ithuba elithile lamdlula sibani bani.
There is an example that I read about some years ago, a Baptist preacher of the San Antonio Baptist Church in America.
Naso sinyisibonelo futhi engakhuluma ngaso umfundisi omaBaptist le eMelika kwesinye sezifundazwe eMelika.
He said some years ago there was a dark-skinned boy in our church. He came to Sunday school for 3 years.
Oh, uthi ke eminyakeni eminingi edlule kwafika ingane ensundu eyekhona eMelika ize laphana esontweni bavakashele.
But he can't remember that anybody spoke to him or took time to spend with him.
Kodwa uthi akakhumbuli kahle ukuthi ukhona yini umuntu wathatha ithuba lakhe wahamba ayokhuluma nalowo mfana onsundu emtshe ekhuluma naye.
For 3 years that boy attended their church.
Iminyaka emithathu yonke lo mfana onsundu efika esontweni ezothamela inkonzo.
The name of that boy was Sirhan Sirhan.
Igama lalo mfana kwakuyu Sirhan Sirhan.
And that boy, when he was 24, assassinated Robert Kennedy, the brother of JFK.
Kuthiwa-ke lo mfana uma esekhulile seneminyaka amashumi amabili nane uyena owaba nesandla ikhaza ekubulaleni umfowabo kamongameli wasemelika uJohn Kennedy.
The pastor of that church years later, his name was Jimmy Allen. He said, I think back and I'm troubled. Did we miss an opportunity to speak to that boy?
Umfundisi uma esexoxa le ndaba emva kwesikhathi uthi ngibona sengathi kukhona iphutha esalenza la ngoba mangicabanga kahle ukuthi salisebenzisa inithuba lokukhuluma nalowo mfana ngesikhathi evakashele esontweni lethu nasi imtshele ngoJesu.
You don't know of the things that can happen because you did not seize the opportunity.
Awuzazi izinto ezingahle zenzeke empilweni yakho uma ngabe ubulisebenzisile ithuba onikezwa lona.
There's the true story of a man in Europe. He won the lotto. It was 66 million euros.
Kukhona indaba ke okuyiyona yona iqiniso engesona nje story eyenzeka olezweni lase Europe la omunye umuntu wawina khona ilotto e 66 million euro.
He had the winning ticket, the only one.
Why we know a petty ticket les nombolo as winileyo.
I think it was in Italy he had it.
Ngicabanga ukuthi mhlambe kwakule eNtaliyane.
He lived in Milan, Italy, and he didn't take the time to check his ticket.
Kodwa lo muntu lo akazange abe naso isikhathi sokuhlola ukuthi ithikithi lakhe ngempela zithini inombolo ezibhalwe khona.
He was busy with some family arrangements.
Wayematasatasa elungisa izinto zasekhaya emndenini.
And the announcement was made that unless the ticket is redeemed before this date, it is cancelled.
Base kumengezelwa ke kwathiwa uma ngabe umnikazi waleli thikithi owinileyo engafiki ngosuku oluthile azothatha umkomelo wakhe lizocinywa ithikithi lisulwe.
The day after the redemption day went by, he looked at his ticket and discovered the number was his, but it was too late. He missed out on 66 million euros.
Emva kosuku nje sekudlulile usuku lofana ngabe uyolanda imali yakhe lomuntu mayibheka ithikithini lakhe uthawu leso simemezelo esiloku simengezelwa laphana kuthiwa inombolo eyosibanibani nosibanibani yona ewinileyo iyo lengiyiphethe la esandleni sami kodwa sedlulile usuku walahlekelwa yileyo mali engakho.
To put it in our language, it's over half a billion rand. He he missed out by one day.
Uma sikubeka ngokwemali yakithi la mhlambe singathi ngaphezulu kwebillion ama million angaphezulu alahlekelwa yiyo lo muntu ngalolo suku olodwa nje.
You might miss out because you just miss that particular opportunity and it never comes by again.
Ungenzeka nawe ulahlekelo okukhulu obungakuthola ngenxa nje ukuthi ke udlulwe yilelo thuba lelo ebekufanele ulithole lingaphinde libuye futhi.
Was it a chance to say sorry to somebody?
Mhlambe bekuyithuba lakho lokuthi uhambe uyoxolisa kumuntu othile.
Maybe it was just the chance to show interest in somebody else's life.
Mhlambe bekuyithuba lokuthi uveze nje ukumjabulela noma mhlambe okuhle ukwenzele umuntu othile.
You just were too fearful to get close to that person and you missed a chance and you don't yet know the ramifications, the results of that missed opportunity.
Mhlambe bekuyithuba lelo efana ngabusebenzisile kodwa wesaba waba novalo lokuthi uye kulowo muntu lowo uyokhuluma naye. Bekuyithuba elihle awazi ukuthi umvuzo nomphumela walokho uma ubukwenzile lokho ubuzoba ngakanani.
But there are examples full of them as well. Of men and women of God who used their opportunity.
Kodwa ke kukhona izibonelo eziningi futhi esizwa ngazo eBhayibhelini zamadoda nabasifazane bakaNkulunkulu abawasebenzisayo bona amathuba abo.
Think of Philip also in the book of Acts. He was just one of the disciples and he was at the right place at the right time for the eunuch of Ethiopia to come by in his chariot.
Awuqabange ngoPhilip esimthola khona encwadini le yezenzo omunye wabafundi bakaJesu owabasendaweni okuyiyona yona ngesikhathi okuyisona sona ngesikhathi ehlangana nomthenwa owayiqhamuka ezweni lala eAfrika.
He was sharp. He was at the cutting edge of what God was busy doing.
Lo muntu lo wayixokeme esendaweni lapho uNkulunkulu engakhuluma khona amtshela uNkulunkulu ukuthi ufuna ukwenzani.
There was no other apostle that was available. God decided to use Philip.
Kwengekho umpostoli kaJesu wayekhona endaweni lapho eduze kulelo kuleso sgodi leso kodwa uNkulunkulu wakhetha ukuthi akasebenze nangu Philip.
Said Philip, get up, go, this is where I need you to be.
Wathi uNkulunkulu Philip sukuma ungene uhambe ungene endleleni ukhona engikufuna khona.
He found himself next to the road where a certain chariot, only one chariot had the very important person, one of the most important people from Ethiopia, and he was sitting on it with a puzzled expression reading the book of Isaiah.
UPhilip lithi iBhayibheli wazithola eseseduze komgwaqo la kwakuzodlula khona inqola ethile eyayihamba isikhulu esithile umuntu obalekileyo waseTopia. Lithi iBhayibheli wayifunda khona lapho ejulile lo muntu kubonakala ukuthi khona ethile ayifundayo lapha engazi ukuthi angachazeleka kanjani.
Philip was close enough to hear him speaking to himself and reading.
UPhilip wayesondele kakhulu kulenqola kangangoba wezwa ukuthi lo muntu uyafunda.
And that's when he could ask him the question, do you understand what you're reading?
Ingakho afika lapho embuza khona ukuthi uyaqonda yini lokho okufundayo na?
Had he kept more of a distance, he would have missed that opportunity.
Uma ubeqhelile wayeqhele kakhulu kuleyo nqola leyo wayezodlulwa yilelo thuba lokuthi amuzwe lomthetho efunda.
Maybe you want to be a blessing to somebody.
Mhlambe nawe ufuna ukuthi ube isibusiso komunye umuntu.
But you're too scared and you don't take the time to get closer to that person to show an interest.
Mhlambe uyesaba novalo awufuni ukuthi usondele kulowo muntu lowo ukuthi ukhombise ukuthi ufuna ukumsiza lo muntu.
Not just a how are you, but a real interest in that person.
Hayi ukuthi umbingelele nje umbuzo ukuthi unjani uyaphila yini kodwa ukhombisa intshisekelo yokuthi ungamsiza umlekelele lo muntu.
Anyway, how are you is now an expression in South Africa only where it's the form of greeting and they don't actually mean to get a full answer but it's just a form of greeting now.
Kodwa ke veli la eNingizimu Afrika sesinayo indlela ukuthi sibingelelane kube mnandi kube nje kodwa kungeyona nje indlela ukuthi umuntu abingelele ngoba efuna ukuthi asondele kumuntu indlela nje ejwayelekile yokubingelelana.
But Philip was right there where the Spirit of God wanted him to be and he was sharp, he was wide awake and he was close enough to the Ethiopian eunuch to hear him reading and for Philip to show an interest.
UPhilip wayeseduze kuleyo ndawo leyo uNkulunkulu ayemfuna kuyona ekuyo leyo ndawo futhi esondele kuleyo nqola leyo ukuze ezwe nanga umthenwa uyafunda la bese esondela kuye akhombisa ukuthi ufuna ukumsiza lo muntu.
Are you so busy with yourself that you're not available for God to use you for other people?
Ngabe wena umatasatasa nezinto zakho busy kangangoba awukho awuzivezi obala ukuze uNkulunkulu akwazi ukuthi akusebenzise na.
Maybe you're overanalyzing yourself.
Mhlambe wena ubhizi umatasatasa uhlola isimo sempilo yakho.
And you miss out on what God really has for you.
Mhlambe uyalahlekelwa lelo thuba uNkulunkulu afuna ukuthi akunikeze lona.
God was going to send the gospel into Africa because of Philip witnessing to this eunuch, this Ethiopian leading person of Ethiopia.
Nangu uNkulunkulu ufuna ukuhambisa ivangeli eAfrica asebenzise uPhilip ngokuthi asondele kuleyo nqola yomthenwa owayiqhamuka ezweni laseTopia.
I think the Coptic church in Ethiopia marks the beginning of their church right back to the time of the eunuch. He was also the finance minister of Ethiopia.
Ngicabanga ukuthi ibandla laseTopia elibizwa ngalelo gama lithi malihlehla emuva ligubha iminyaka yalo lisukela ngaso leso sikhathi umthenwa efika eTopia esezwe lezindaba lezi ngoba ke umthenwa lona wayengungqongqoshe wezezimali kuhulumeni waseTopia.
Peer pressure can be a reason for you missing out on your opportunity.
Ingcindezi oyithola kubangani bakho noma kubantu ohlala nabo becindezela ngezinto ezithile kungenzeka mhlambe kube yezinye zezinto ezidala ukuthi udlulwe ithuba lakho.
Young people but also older people are very intimidated by the influence of people around them where they influence them to be silent about the gospel, to withdraw into their shell and not to be outright strong for the Lord Jesus Christ.
Abasha nabadala futhi kuyenzeka kubo lokho ukuthi bese kuthi abantu ohlala nabo, abantu ophila nabo, laba bantu ohleli phakathi kwabo kube yibona abakucindezelayo, bakufaka umoya ngokuthi ungakhulumi kangako ngevangeli, ngezindaba zikaNkuluNkulu, ube novala, wesabe, ucabange lokho nalokho, ungazivezi lezi ndaba uNkuluNkulu akutshela zona.
There's the story, the true story of an American football player.
Kukhona indaba eqiniso yomdlali webhola eMelika.
By the way, American football is not soccer, it's a type of rugby.
Ngokudlula nje ke masicacisa masithi ibhola laphana eMelika alifani naleli lakithi lasidlala khona ibhola ngezinyawo. Bona mabethi football basuke bekhuluma ngokuthi ibhola elicishe lifane nerugby ngendlela abayidlala ngayo.
They refused to change the name to soccer anyway. Or to call it by its name. But anyway, this is the true story of one of the leading lights at a certain time who was a Christian American football player. He had won in that season many awards.
Kuleyo ngxenye nje kulowo nyaka lowo ukudlalwa kwebhola lakhona wayesewine izindondo eziningi.
And towards the end of the season, being at the peak of his game, a TV interviewer stuck the microphone before him and said, "Now tell me, what about peer pressure? You're young, you're at university."
Ekupheleni ke kwesigaba sokudlala ibhola sewinile zonke lezo yindondo lezo kwafika abezindaba abakwa TV bahloma umbhobho phambi kwakhe bethi awusitshele nje mhlambe njengoba umusha ungaka uthini ngontanga yakho abazange bakucindezeleni bakufaka umoya othile na.
Isn't it hard being a Christian with all the peer pressure around you where you're at the top of a popular game?
Awuzwanga kunzima kusinda yini ukuthi ube ngumKristu wena uthole nencindezelo eqhamuka kubangani bakho njengoba usemncane ungaka na.
He said, "Ma'am, I am the peer pressure."
Wathi ngiyantshela ke intatheli mina qobo lwami mina engifaka incindezelo enkulu kubona.
Hear that, children?
Uyakuzwa niyakuzwa
lokho bantwana na. Teenagers and us older people.
Niyakuzwa nini nabadala na.
God wants you to be the peer pressure.
UNkulunkulu ufuna wena kube uwo ozofaka incindezelo enkulu laphana.
In the right direction.
Ngendlela okuyona yona enhle.
Now, when you hear about the sins of omission and lost opportunities,
Uma uzwa ngalezi zono zokungenzi befanele ngabe uyakwenza namathuba adlulileyo kuwe.
You might make the mistake of trying to be very busy then.
Ungalenzi iphutha futhi lapho ukuthi uzame ke manje ukuthi ube matasa kakhulu esikhundleni salokho.
You think that at least if you're very busy, you won't miss out on opportunities.
Ucabanga ukuthi hayi ke mangimatasa tasa kakhulu manje ngempela ngibhizi kuchaza ukuthi ngeke lingidlule ithuba.
But the point of this message is that you need to wait for God's opportunities.
Kodwa ke iphuzo kuyilona lona lapha ukuthi kumele ukuthi ulindele ithuba likaNkuluNkulu akunikeza lona.
There are many good things that need to be done.
Ziningi izinto ekudinga ukuba zenziwe.
And you don't need to do them all.
Awudingi ukuzenza zonke wena.
You're not called to be a humanitarian going around trying to be good, trying to fight for human rights, trying to do everything that needs to be done.
Awudingi ukuthi uhambe wehla wenyuka ube umuntu okhathalele impilo yabantu nokuphila kwabantu emhlabeni ungene enhlanganweni zokulwela amalungelo abantu zama ukuthi wenze izinto ezithile ekudingi bazenziwe.
In Ephesians 2 verse 10 it says,
Encwadini yabasefesi isahluko sesibili verse leshumi,
that God has prepared good works in Christ Jesus that were ordained for us to walk in them.
Kubekwa ngokuthi ke uNkulunkulu ulungise izinto ezithile ezinhle ezilungisela abantu bakaNkulunkulu ababeveli belungiselwe zona ngesikhathi esingaphambili.
Okusho ukuthi ke silungiselwe imisebenzi emihle asidingi ukuthi siyakhe sizenzele. We don't need to create our own good works. There are too many good works that need to be done, but there are certain good works which God has created for you in Christ Jesus.
Kukhona imisebenzi ebalekileke emihle uNkulunkulu ayilungisileyo eyilungisela thina enkosini uJesu.
In fact, all good works outside of him are really in vain outside of Christ.
Empeleni ke yonke imisebenzi emihle singabe siyayenza thina engaphandle kwaJesu Kristu engaqondene noJesu Kristu imisebenzi engalungile leyo.
Think of those who will say, as Jesus said, there will be many, many who will say, Lord, Lord, did we not do this? Did we not do that? Did we not cast out demons? Did we not prophesy in your name? And I will say, Jesus says, I will say to them, I never knew you. Depart from me.
Awukabange ngalawo mazwi uJesu awashoyo kulabo bantu abanye kuthiwa iBhayibheli lithi bayofika abanye abantu bethi inkosi asenzanga imisebenzi emihle na asiprofethanga ngegama lakho na asikhiphanga amadimoni ngegama lakho na inkosi iyophendula ithi sukani kimi nina benzi bokube ngoba angizange nginazi.
Start at that point.
Qala kulelo phuzu lelo.
Do you know God?
Uyamazi uNkulunkulu na?
More importantly, does he know you?
Okubaleke kakhulu ngabe yena uyakwazi na.
Now of course nothing is hidden from his eyes.
Iqiniso ukuthi akukho okufihliweyo emahlweni akhe.
There's no secret that you can withhold from him.
Ayikho imfihlo ongayikwazi ukuthi uyibambe ukuthi angayazi yena.
But if he says there I did not know you, he means I never had a relationship with you.
Uma ethi angizange nginazi uchaza ukuthi akazange abe nokuxhumana okuthile nobudlelwano obuthile nani.
So if you want to start today with not missing opportunities, start there.
Uma ufuna ukuqala namhlanje ukuthi ungahlelwa leyo ngozi ukuthi udlulwe ngamathuba athile amahle ebefanele ngabe yasebenzisa, qala namhlanje uqale kuleyo ndawo.
Start with repentance.
Qala ngokuphenduka.
And the wonderful thing is you don't need to repent of things which you don't know about.
Into enhle kakhulu lapho ukuthi akudingi ukuthi uphenduke ezintweni ongazazi wena qobo lwakho.
Ask the Holy Spirit to show you.
Cela umoya ongcwele akukhombise.
And most probably you already know. It's perfectly clear to you even now as we speak.
Mhlambe futhi uvele uyazazi wena lezo zinto lezo ziyaqonda sobala kuwena zicace bha njengoba uhleli lapha nje.
Start with the giant.
Qala ngalezi zinto ezinkulu ezibonakala singathi ziziqhwaga kuwena.
Start with the thing that the Holy Spirit presses you about day in and day out.
Qala ngalezi zinto umoya oyincwele akucindezelayo ngazo usuku nosuku ezikhomba empilweni yakho.
And then as you repent and obey his conviction,
Ngesikhathi uphenduka ke ulalela ukuhlatshwa kwakhe yizwi likaNkulunkulu.
You get into a relationship with him.
Ngaleyo ndlela ke uthalo udlelwane naye uNkulunkulu.
As was said at the beginning of the service, how wonderful to be redeemed.
Njengoba sizwile ekuqaleni kwenkonzo ukuthi kuyisimanga esingakanani ukuthi umuntu ahlengwe noma athengwe ngegazi.
You redeemed by the blood of the lamb.
Uthengwe ngegazi lewundlu.
That enables you not to miss opportunities.
Lokho kukwenza ukuthi ube sezingeni lapho ungeke udlulwe khona ila mathuba amahle.
And then get busy with God, asking him, Lord, what is it that you want me to do? What is it that you want from me personally?
Emva kwalokho ke bese uba matasatasa manje nezinto zikaNkulunkulu ubuze kuNkulunkulu ukuthi inkosi yini le ofuna ukuthi ngiyenze ngikwenzele yona na.
Don't get stuck with only feeling regret and pain about missed opportunities.
Ungahlali ke manje ugoqa izandla nje bese uzisola ukhalele lawo mathuba adlulileyo amathuba angazange asebenze empilweni yakho ukhalele ubiso olichithekileyo.
Repent of missed opportunities.
Penduka ekungenzeni lokho befana ngabuya kwenza nakulawo mathuba akudlulileyo.
Cry to God, confess those things.
Yiza kuNkulunkulu ukhale uzovuma lokho.
But don't stay there.
Ungahlali kodwa lapho.
Because you might spend weeks, months, even years mourning about opportunities you missed.
Ngoba ingozi ekhona lapho ungathi ungahlala kuleyo ndawo yokukhala, yokuzisola, yokulahlekelwa ngamathuba lawo amahle olahlekelwe yona isikhathi eside iminyaka yonke ungaqhubekeli phambili.
There's another scripture you can turn to. Let's turn to it together.
Kukhona elinye ivesi engifuna basilibheke lana ake silibheke sisonke futhi.
Isaiah 48:18.
Encwadini ka Isaiah isahluko sika 48 ivesi ngelika 18.
18 to 20. It's actually verse 19 I want to look at.
48 verse 19 to 20.
It's chapter 43:18-20. Chapter 43, not 48. Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert.
Verse 18. Ningazikhumbuli izinto ezaqala. Ningazindli ngezindaba zasendulo. Bhekani ngiyakwenza okusha. Kuyaqhamuka manje. Angithi ngiyakwazi na. Yebo, ngiyakwenza indlela ehlane nemifula kwahlongasibi.
There's some things you ought to remember.
Kukhona izinto ekudinga ukuthi uzikhumbule.
And give thanks to God for.
Bese ubonga uNkulunkulu ngazo.
But if they are missed opportunities, sins of omission and commission, and you've sinned, well, confess them and leave them behind.
Kodwa uma kukhona izinto ezenzeke ngesikhathi esedlule, amathuba akudlulileyo, nezinto ekufanele ngabe uyazenza, wangazenza, zivume lezo zinto lezo, kodwa ungahlali lapho, qhubekela phambili.
And allow God to do a new thing.
Umdedele uNkulunkulu enze izinto ezintsha empilweni yakho.
When you are redeemed and cleansed, now you can see and focus on what God has for you in the now.
Uma ngabe uhlengiwe wakhululwa wahlanzwa ngegazi lika Jesu yebo mbonga uNkulunkulu bese uqhubekela phambili wazi ukuthi uhlengiwe.
If you dwell on the past, you might just miss out yet again.
Uma ngabe uhlala kulelo zolo lakho izinto ezadlula izinto ezenzeke esikhathini esedlule ikhona ingozi futhi yokuthi uphinde ulahlekelwe futhi ngamanye amathuba.
Moses was tempted in that way. He said, Lord, if I go to Pharaoh and demand that he release the children of Israel, he will say this and he will say that.
UMose naye wacishe wehlelwa yileyo ngozi leyo wathi inkosi uma ngabe ngiya kuFaro ngiyokhuluma ngokuthi makadedele abantwana bakwa-Israyeli uzongiphendula uFaro asho lokhuya asho lokhuya.
So what shall I tell him, O God?
Ngizomtshela ngithini uFaro inkosi na?
And the Lord said to him, and note his words, tell him, I am has sent you.
Wathi uNkulunkulu umtshele Faro uFaro umtshele Mose ukuthi ungikhona ungithumile.
See, God is the God of the present. He's also the God of the past and the future. That's why we speak of Jesus yesterday, today, and forever. But we need to be arrested by the authority of God who says, I am, therefore, go. No one else could say, I am, but God. That's why it became one of the names of God, and the Jews knew it. That's why the Pharisees and the Sadducees, the religious leaders of the day, hated Jesus because he had the audacity to say, I am.
Yingakho abajuda abafarisi nababhali bangaleso sikhathi babemzonda kakhulu uJesu ngoba wayivamisilene ukuthi alisebenzise leli gama lokuthi ngingungikhona ngikhona ngaso sonke isikhathi.
Because when he stood before the Sanhedrin and they questioned him and he dared to say, I am, they immediately said, he has blasphemed. Crucify him.
Uzokhumbula ngesikhathi eme phambi komkhandlo wabajuda kuqulwa icala lakhe bempheka ngembuzo ngaphana ngapha uJesu wasebenzisa igama lokuthi nginguye base bemmemeza ngaso leso sikhathi leso bethi betheleni esiphambanweni ngoba usehlambalazile.
If you want to go forward in your Christian life,
uma ufuna ukuqhubekela phambili empilweni yakho yobuKristu,
remember that you are dealing with the great I am.
Khumbula ukuthi ke manje usubambene noNkulunkulu omkhulu ungikhona.
He can forgive your past.
Angakwazi ukuxolela izolo lakho.
He can create opportunities for you in the future.
Angakwazi ukuthi adala amathuba empilweni yakho ekusasa.
But the only way to know him is as the I am in the present. That's the only time that you have.
Kodwa ke into ebaluleke kakhulu lapha ukuthi umazi yena njengongikhona noma unginguye kuso leso sikhathi ukwazi ukuhlangana naye.
The past doesn't belong to you anymore.
Izolo into esidlulile ayisaqondene nawe.
The future also is not yours.
Kanti futhi nekusasa futhi akulona lapho.
The future belongs to God alone.
Ikusasa liqondene noNkulunkulu kuphela.
That's why we warned, don't even say, I will do this and this tomorrow, because you don't have tomorrow. It belongs to him. So rather say, God willing.
Yingakho ke siyesixwayise ngaso sonke isikhathi ukuthi ungasho ukuthi kusasa ngiyokwenza ukuthi nokuthi ngenze ukuthi nokuthi ngoba ikusasa kulone lakho lisesandleni sikaNkulunkulu.
That's also true of right now as you listen to this message.
Ngakho ke kuyiqiniso futhi elihlanganayo nanjengoba sihlangene lapha nje silalele lombiko.
The time that we had at the beginning of the service no longer belongs to you.
Isikhathi leso sihlangene ngaso siqala lenkonzo leso sidlulile leso sikhathi asaqondene nathi manje.
This afternoon doesn't belong to you, or tonight or tomorrow.
Intambama le esibheke kuyo noma mhlambe ebusuku noma kusasa ayisaqondene futhi nathi.
Only now.
Kumanje kuphela la singakwazi ukukhuluma ngakho khona.
That's why the Bible warns and says, look, if you hear his voice and if God speaks to you now, then repent now.
Yingakho iBhayibheli ixwayisa ukuthi uma uzwa iphimbo lakhe nezwi lakhe kuwe likhuluma nawe manje phenduka manje ngaso leso sikhathi.
Is there something you need to confess?
Uma khona into ethile edinga ukuthi uyivume?
Is there some apology that you need to make and you know it and you've put it off for so long?
Ukukhona yini la kudinga ukuthi uyoxolisa khona, ulungise khona, into oyazi kahle kamhlophe, isikhathi eside ikhona lento enhlizweni yakho uyayazi.
Respond to God in your heart now.
Phendula uNkulunkulu enhlizweni yakho manje.
Make that decision and say, by the grace of God, I'm going to deal with this thing.
Yenza leso sinqumo leso enhlizweni yakho uthi ngomsa kaNkulunkulu ngizoqondana ngqo nalento ngiyilungise.
Because the decision you make now, God sees now and he trusts you now. He even will accept your confession now, but you need to fulfill what you've planned to do.
Ngoba isinqumo senza manje la enkonzweni uhleli la uzwa lombiko ozwa njengamanje uNkulunkulu uyasizwa uyasibona futhi ubona nenhliziyo yakho uNkulunkulu uzokulekelela kodwa kudinga ukuthi ke mawususuka lana ke manje ungagcini ngokuhlala ebhentshini nje uthi ke ngiyamvuma uNkulunkulu noma ngizokwenza lokho hamba phela manje mawusuphumele phandle uyokufeza lokho ukwenze njengoba ushilo.
Don't be like a person that's standing on the edge of a swimming pool and it's cold in the water, and he says, and he's about to dive in, one, two, three, and he stays put, and he doesn't dive.
Ungafani nomuntu osuka ahambe aye edamini lokubhukuda laphana esezimisele ngokuthi ke uzongena manje abhukude, uyabona ngempela ukuthi kufanele kungene phakathi emanzini, usebala, one, two, three. Esikhundleni sokuthi ajampe angene phakathi emanzini, ashingile abheke emuva, angabe esaqhubeka.
Make the firm decision, even now.
Yenza isinqumo esikuyisona sona manje.
And ask for his grace to fulfill it.
Bese ucela umusa kaNkulunkulu ukuthi ke ngamandla kaNkulunkulu ngifuna ukusifeza leso sinqumo.
Remember, conviction is not enough.
Uma kunjalo ukuthethelelwa noma ukuhlabeka enhlizweni uma ungakuphelelisanga lokho ngeke akuyona into okuyiyona yona.
You can become like Felix and say, at a more convenient time, I will consider it again.
Ungafana noFelix esifunde ngaye lapho ukuthi ngesinye isikhathi Paul ngiyophinde ngikubize futhi.
In Isaiah 55, don't turn to it. It says in verse 6 and 7, seek the Lord while he may be found.
Encwadini kaIsaiah 55 ungavuli njengamanje kuthiwa khona mfuneni uNkulunkulu Jehova esenokufunywana, esenokutholwa.
Call upon him while he is near.
Nimbize eseseduze.
Remember that in an hour's time, he might not be near.
Ukhumbule ukuthi mhlambe esikhathini esingangehora kusuka manje kungenzeka ukuthi angabe seduze nawe.
Walk in the light while you have the light, for the darkness comes.
Hamba ekhanyeni kusekhona ukukhanya ngoba ubusuku nobumnyama buyeza.
Sometimes that light is the momentary experience of revelation.
Mhlambe ke lokho kukhanya kwesinye isikhathi ukukhanya kwesikhathi komzuzu oqondene ngqondo ngaleso sikhathi okuza nezambulo noma into ethile ezokwembulwa.
And in an hour's time it might be gone.
Emva kwesikhathi, emva kwehora kusuka manje kungenzeka ukuthi leyo nto isisukile ayisekho lapho.
That's why we should respond to God now.
Yingakho kumele ukuthi sivume simphendule uNkulunkulu manje.
Seek the Lord while he may be found is now.
Ukuthi uNkulunkulu makafunwe esenokufunyanwa yinto esifune basiyenze manje.
And Paul says, even as a believer and as a victorious believer, forgetting the things that lie behind, I strain toward what is ahead.
UPauli nawe uyasho esengumKristu eseyikholwa ngempela elikholwa ngempela uthi ke ngiyakhohlwa izinto ezingasemuva ezenzeka ngesikhathi esingaphambili sengizilulela manje ngaphambili ezintweni ezingaphambi kwami.
So if you've missed opportunities, don't live your life now in mourning. After you've confessed it, leave it behind now.
Uma ke kwenzekile kwaba khona amathuba amahle adlulayo empilweni yakho, musa ke phela manje ukuthi uhlale lapho ukhale ngembezi uyisola ukuthi kwenzekani kwenzekani isidlulile leyo nto leyo. Vuma uqhubekele phambili nempilo yakho.
And in obedience say, Lord, now is the convenient time.
Ukusho enhlizweni yakho ngokulalela uthi Nkosi lesi isikhathi ngempela okuyisona sona esilungileyo sokuba ngikwenze lokho.
Bear with me in closing if I just share a thought or two.
Ningibekezelele ekugcineni uma ngidlulisa nje lo mcabango kodwa nemibili.
Felix, what a tragic story.
Indaba kaFelix indaba edabukisa kakhulu.
Because he didn't make his decision for God, he missed out on the most important opportunity of his life.
Ngenxa ukuthi akazange asenze leso sinqumo leso maqondana noNkulunkulu, wadlulwa ithuba elisimanga elihle kakhulu empilweni yakhe.
It was the most important decision and he didn't get to making it.
Kwakuyisinqumo ngempela esihle kwafanele ukuthi asenze kodwa akazange alisebenzise ithuba lakhe.
In spite of the fact that he knew what he should do.
Ngaphezulu kokuthi ekwazi ngempela okwakufanele ukuthi ngabe uyakwenza.
He knew about the gospel. It wasn't foreign to him. He knew a lot about it.
Wayenazi ivangeli, kwangeyona into yokuqala ukuthi ezwe ivangeli, wayekwazi lokho kahle kamhlophe.
But that accurate knowledge of the way didn't save him. Because he didn't make that decision for
Christ.
As we've heard, it even made him afraid. He was, because when he really thought about it, he noticed, I'm on the wrong way. I need to do something about it. But not now. I'll see another
day.
And because he didn't make that firm decision for Christ, we said, from now on, I choose the Lord and I'm going to serve him. Because he didn't do it, he became a jellyfish. He was, in human terms, a powerful person. A politician, a leader. But as a result of not doing what he should have done in his decision for Christ, he became a totally ineffective leader. Like so many people in this world today, they know what's right, but they don't do it. And as a result, they become ineffective. They become jellyfish. They don't achieve anything worthwhile in life. What happened to this leader we heard about today? He became a person who made promises and he didn't keep them. He said to Paul, I'll postpone it, I'll adjourn the case, but when Lysias, the commander, comes, then I'll make a decision. He didn't keep his promise. People who are not prepared to stand for Christ don't keep their promises. They make commitments, they make promises, they don't keep them. An ineffective leader. He couldn't even lead himself. How can he lead people?
Others.
And then if you carry on reading, we read that he didn't make a decision regarding Paul because he hoped Paul would bribe him. He'd give him money. This man was corrupt. He loved money. It meant so much to him that he was prepared to compromise even what he knew was right. He was a judge, but his judgment was blurred by his love for money. And the other thing which we've already heard about, 2 years later he still hadn't made a decision and he kept him in prison because he wanted to do the Jews a favor. You see, he bowed under that peer pressure. He wanted to keep the people happy.
And sometimes
one even wonders whether the majority of the people really wanted that. It was just the vocal ones that had spoken so much. He bowed just to those few people.
And
sometimes one wonders, even in our country, when people say, oh, it's done for the people. One wonders whether the people really want that, or whether it's just those, that minority which is making such a big noise, which people listen to, and sometimes even leaders listen to. And you hear them saying some things which you even question whether they themselves believe it.
Ezweni lakithi kuyamangalisa kwesinye isikhathi mawuzwa kuthiwa kukhona into ethile ezokwenzelwa abantu, into ethile ehanjiswa emphakathini, abantu basho lokhu, bese uzibuza ukuthi ngempela ngempela bayifunile yini abantu leyo nto, noma idlanzana labantu abambalwa nje abakhulume leyo nto, kodwa uquqa balonke labantu alwazi lutho ngaleyo nto ekuthi izokwenzelwa bona.
But now forget about those people. We're talking about you, talking about ourselves, we who are here. Are we compromising what we know is true just because we're not prepared to take a stand for Christ? Because we're not prepared to make the most important decision in our lives, we become jellyfish. And like it's been said, because we don't stand for what is right, we fall for anything. May God grant us that we won't miss out on opportunities. And that as a result we become ineffective. In God's kingdom we are ineffective. And we even become ineffective in the community that we live. May God keep us from becoming Felixes. Let's pray. Lord Jesus, you've spoken to us. You've challenged us. Now we need to make that decision. Are we going to be like Felix? Who will just postpone it? Even though we know better. Oh Lord, keep us from that sin. But help us, Lord, to make the right decision. That we may become effective for you. And that we can be steadfast in you. Please keep us today and in the days to come and for the rest of our lives to be faithful to you.
Amen.
Amen.